daddy. Not sure you, I'm loving you, baby. Nimekupa moyo wangu, baby. No life without you, baby. Nitakufa kikatili, baby. Darling, paka tumefanana. Sijuti kujuana. Kwako natuama. Your love is true. Mapenzi kuridhiana. Kwako ntabanana. Nawe mpaka kiama. Your love is true. I deserve to be. Let me dance into your heartbeat.